I couldn't meet me up on my seat as a bean and I came out here. I couldn't say that I'm seeing until a boy up. When I like it, when I also me umbo na hibu, umeumbwa na haya. Kuna muda napata kauchungu, mina kosa fulaha. Uso meumbwa na hibu, umeumbwa na haya. Kuna muda napata kauchungu, mina kosa fulaha. Kuteleza siyo kuanguka, nisamesi rudi makosa. Najua nilipita na isha ni shoga yako, siyo mimi ni pombe. Nisamee tugangea jayo, takufulaisha na hadi nisema yo. Ukweli kutoka kwenye moyo, ntakupenda milele ya dikipo. Mayo wangu, wendo msili wangu. Wendo msili wangu. Wendo msili wangu. Wendo msili wangu. Mama watoto, wandoto mama watoto. Wandoto mama watoto. Wandoto mama watoto. Wandoto mama watoto, wandoto mama watoto, wandoto mama watoto. Niria pameri mama bonde na nito ndafuka na we. Asa iweje leo mamito nataka unyache mwenye. Oh dunia, simama nishuke. Na wala siluhusu maumivu nipate. Nakupenda wendo wangu wa peke. Na wala siluhusu wambea wanicheke. Mageto ni vururu varara. Ganja na shushia na sigara. Toka uondoke na shindwa rara. Nimekuwa popo na kesha ba. Mageto ni vururu varara. Ganja na shushia na sigara. Toka uondoke na shindwa rara. Nimekuwa popo na kesha ba. Wendo msiri wangu. Wendo msiri wangu.
Aweka da blasera. Awapi ayo watoto chokes charize. Askupingi mato media. Aweka nini producer.
Ha. Wetwende Mbagala kwa mama kuone. Wetwende Kitunda wanangu wakujue. Wetwende Mbagala wanangu wakuone. Wetwende Kitunda na mama kujue.
Web your be my janja. As the big boss do smike. A DJ Al International. When she demands your son, me want to channel channel for more. I want to see an end of the scene and no ma. Tune down my big gun.
Show my kids.